prolific.
You know what do this on me? You see na visioni. Schemazio. Let me get it. I'm everybody at the beats. Kuma bust in the problematic. Nzale musofa nga mathematics. Sindine kamwana kanku but sila diva mani ona uchiki. No flow wamu piti ni sima ningi. Dine Johnsina piti ni tintilinti. Dine ijata IBC ya maheta mudenja kwati ni sifilisi. No vayo fia kwati 6-6. Kuspansio murapo ni chudasi. Na duala kabili muhipo apuso kumarapo am 6-6. Wakutia majigizi ndewe ni napeza mu industry. Sini kambila kuponte but no offense wani pangapo pisi. Nibela na kajupo zedi Carrington jitirako varangisi. Pakamba na kulamu. But in fact, na chokero gera sisi. Ameo mizinga sichi. No wonder I'm too prolific. Na vanga pikilo ni kumabazi. So kumponya nikisi. Mazi onka kuchema nkansimbi. Wimbola simpo ntimbifi. Wanavenisha shila pa mabiti. Kwati usiku kasisi. Ati machi inso vipapu. But inga mochi mzumbolisi. Nisevenza kwati boss pa mabiti. Marapa ni mawasi ya tisa. Nizakafa virgin, muli hip hop vakemba, siwa zaka ni diapa. Sasisi ni ama kulimba nazo, mfumu ni mfumu, mazo ni mazi. Nifuna kwa new life, waliko mumu kwa sepa anatu. Na mutu walika mutu kwa tini kapiebika lila mazio. Kunipa ya kevaleko, kuhipapu ndine ni kwa satefu. Kachapa kasika lefu, na peni lili skanga skepo. Na kepa ya sharp sharp, so bring your ideas for backup. They watch hili, so kuma buzz and you won't touch up. Ni never wabili for AJ, I mean ni gamba pa hip hop. Wesa mazio ulabijako, sameva high kwa temaraka. Chiri wa sensasi, so maraba, muma biti, shipenda. Jishilanga chudas, wefu, so won savari, umunde watanika. Pena vokela, since ya remenda, nilimunjila, yo ni reminder. Nifuna overage, doti yanda, poni kwe sanga design na brandia.
Ayo siji, run it. Let them know you a mega party upon the beat. Real music.
Perfect.
You know we do this on me. It's juicy, na visioni. It's K-Mazi. Baby, what could say?